Izenzo 9. Kepha uSawule safutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu. Wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela, abesilisa besifazane abayise eJerusalema bebushiwe. Kepha okuhambeni kwakhe sisondela eDamaseko, wabanika masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye, "Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini." Wayesethi, "Ungubani Inkosi?" Yathi, "Mina nginguJesu omzingela wena. Kodwa vuka ungene emzini, uzakutshela lokho omele ukukwenza." Kepha amadoda ayehamba naye ayeme engenakukhuluma ngokuba ezwa izwi kodwa ayingaboni muntu. USawuli wayesevuka phansi, kepha esevulile amehlo akhe kabonanga lutho, base bembamba ngesandla bamyisa eDamaseko. Izinsuku zabantathe engaboni, engadli, engaphuzi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile, igama lakhe lingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, "Ananiya," yena wathi, "Ngikhona Nkosi." Inkosi yayisithi kuye, "Suka uye esitaladini esithiwa Siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu ngokuba, bheka, uyakhuleka. Ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone." Kepha u-Ananiya waphendula wathi, "Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapho unamandla avela kubaphristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho." Inkosi yayisithi kuye, "Hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana baka-Israyeli. Ngoba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami." Khona wahamba u-Ananiya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi, "Sawuli, umzalwane, inkosi uJesu eyabonala kuwendleleni oze ngayo ingithumile ukuba ubuye ubone ugcwalise ngomoya ongcwele." Kwamasinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhaphathizwa. Esedlile wathola amandla. Wahla nabafundi baseDamaseko izinsuku ezithile. Masinyane washumayela emasinagogweni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha abamangala bonke abezwayo bathi, "Lo asiye yini wachitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu kuba abaqhube beboshiwe kubaphristi abakhulu na?" Kodwa uSawuli wakhula kakhulu emandleni, wahlula abaJuda abakhile eDamaseko eqinisa ukuthi lowo unguKristu. Sekudlule izinsuku eziningi, abafundi benza icebo lokuba bambulale. Kepha icebo lawo laziwa nguSawuli, babemhlale nasemasangweni imini nobusuku kuba bambulale. Abafundi base bemthatha ebusuku bamehlisa ogangeni, bemewula ngeqoma. Esefika eJerusalema wazama uzihlanganisa nabafundi, kepha bonke bamesaba bengakholwa ukuthi ungumfundi. Kodwa uBhanaba wamthatha wamisa kubapostoli wabalandisa ngokuthi uyibonile inkosi endleleni nokuthi ikhulumile kuye nokuthi eDamaseko wayishumayela ngesibindi ngegama likaJesu. Wayenabo eJerusalema engena ephuma eshumayela ngesibindi ngegama lenkosi. Ekhuluma ephikisana namaJuda abakhuluma isiGreki bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho bamehlisela eKesariya bamthumela eThasu. Njalo ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamariya lakheka lihambe kwesabeni inkosi lana ngenduduzo kamoya ongcwele. Kwathi uPetro ehambela izindawo zonke wehlela nakwabangcwela abakhe eLida, wafumana khona umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya. Wayeselele ecansini iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. Khona uPetro wathi kuye, "Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka, wendlule icansi lakho." Wayesevuka masinyane. Bambona bonke abakhe eLida naseSarona baphendukela enkosini. EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okungukuthi uDoka ngokukhunyushwa. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho. Kwathi ngalezo zinsuku wagula wafa, sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. Kepha iLida laliseduze neJopha, ngakho-ke abafundi sebezwile ukuthi uPetro ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili amncenga athi, ungalabali ukuza kithi. Wayesesuka uPetro wahamba nabo, esefikile, bamisa ekamelweni eliphezulu. Abafulazi bonke beza kuye bekhala, bembonisa izambatho nezingubo abazenzile uDoka esenabo. Kepho uPetro wabakhipha bonke, wakuca ngamadolo wakhuleka, waphendukela esidunjini wathi, Thabitha, vuka. Wayesevula amehlo akhe wabona uPetro walulama. Yena wambamba ngesandla wamsukumisa, wayesebiza abangcwele nabafelokwazi wambeka phambi kwabo ephilile. Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha, abaningi bakholwa inkosi. Wayesehlala izinsuku eziningi eJopha kwaSimoni umshuki.